watasema wakifika Kenya. Juu unaweza pata raia miongo. Ah, afadhali vile nimefika Kenya namna hii. Si nimewacha mambo ya marathon kabisa, ile kitu nilichionea. Ile kitu nilichionea mle China. Nilibebwa kwa shule ya kung fu. Nikaona mtu anapiga msumari na mkono inaingia kwa mbao. Akaniuliza unataka nikutandike shingo. Nikamwambia nimekuachia metali. Marathon ni mingi duniani, nimekuachia hiyo.
Juu ningepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kuvuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
So Arsenal ilichapwa, si ndio? And Champions League bado inaendelea. Na kuna vile saizi watu wanasikia jo, especially mafans wa Arsenal, kuna vile roho inapiga duku duku. Na kuna vile mimi naweza kuremind jo, ingia hapo linebet.com, si ndio? Na kwa una sign up, usign up na promo code ekonene, ubaki umepata 100% bonus, si ndio? Alafu pia usisahau when the fun stops, stop. Inamaanisha tuseme ulikuwa umeseti bet yako Liverpool inaenda kushinda, Liverpool ikachapwa. Uka seti Arsenal inaenda kushinda, Arsenal ikachapwa. Hiyo ni time ya kustop jo, si ndio? Lakini ukiwa na winning streak una usisahau jo, usisahau kabisa kuwa ni linebet.com, na hapo utapata 100% bonus ukitumia promo code yetu ekonene.
Ekonene.
Alafu of course lazima tubongeje story kadhaa zile zime happen hapa Kenya, and one of the stories ni majuzi, kwa last week tumeambua kuwa Mary Lincoln kuna vile saizi amekuwa ordained, si ndio? Na sasa amekuwa ordained as a pastor. Na very soon kuna watu wanasema anaweza graduate maka akuwe prophet. History ya prophet inabambacho. Inanibamba sana kwa sababu kuna udem, kuna udem alikuwa anaitwa nani? Cynthia Nyamai, mnakumbuka? Cynthia Nyamai ameshakuwa prophet.
Ameshakuwa prophet. Yeah.
Hata hii show kabla tuanze alinipigia akaniambia mnaenda kuongea kunihusu. Amekuwa prophet
yuko. Na wanaendelea juu sasa hii.
Prophetess.
Sasa hii sasa hii ni bishop.
Yeah, kama muamini leteni simu tuangalie. Ate, Cynthia Nyamai amekuwa prophet. Hii kitu ya prophet unibambaga sana. Chukua kuna ira ya moja uaga inaenda. Inakuwa NTV every Sunday tu. Na without even blinking an eye inajitaga Prophet Elvis Mbonye. Nenda inaitwa Prophet Elvis Mbonye. Kulikuwa na disciple wake jo. Unajua ni nani jo? Ule msali kwa mdosi wako Mure. Mure alikuwa mfuata gaira. Baka alikuwa nasema this is my prophet.
The DJ.
Excuse me. Unajua ilitoka kwa religion. Unajua hivyo.
Ilitoka?
Mure?
Aye.
Yeah, anaongea kama mbaya jo.
Wacha mchezo yuka.
Anachomea mbonye.
Ah, asichomea mbonye. Jo mbonye yuka ni raya ya Kenya cinema. Nilikuwa na posta hapo mbonye yuka. Mbonye anatibu unemployment. Yuka, alipata mafansa abia hiyo. Are you unemployed? Do you need prayers? You guys are going to be mwagika. Ujo wado kwa unemployed, na wado utamuachia sadaka. Sia tena kusamea, atia una job.
Alafu unajua uwezi sema, aina nini uchunguzi, ati ulikuwa employed. Anatafuta tu raya pale anasema, ya ulipata job. Unajua hizi zingine lazima wakati ni kama wako crippled. Hapo alijua kuwa kusanya.
Uyo anajua kuwa shika. Unajua unemployed you guy, hauwezi ukamwekea lawama. Atasema huyu nilimwambia apate kazi ya karibu kazi. Sasa mnataka nifanye namna
gani? Yeah. Alafu try ku imagine kama yeye ni mbonye, unafungua tu factory. Au si una need employees jo. So hizi raya zinakuchotea ziende zikufanyie kazi. So unazilipa na ile do. Alafu unazifaya, unaleta hii squad ingine hapi. Unatengeneza do mzuri sana.
But, uko serious, Mure aliondokea dini inge?
Mure aliondokea dini.
Ali backslide ama kuliantaji?
Hii raya haiku backslide. Nika ili lalaga siku moja. Jambile mse ulala. Tu lalaga. Afuna mko. The first thing kia unga. Nafunga macho kwa like.
You can think a little a tithe na kumbonya.
Na mtaka wa shwa dao sambuzi. Ira elko inafota mbonye.
Ama alitolewa passport kwa kiatu.
Na kumafota kwa mbonye sana.
Mazeje. Lakini haina noma. Haina noma. Lakini mimi likuwa na muwacha ta NTV. Nime muwacha sana mbonye you guy.
Mbonye bado yuko NTV.
Because hapo kenya sinema upita all the time. Mbonye na umse mwenye ulioji. Yeye pia waga na ubiri hapo.
Pastor T.
Pastor T. Pastor T waga na ubiri pia hapo yuko kiraya.
Mbona mbona nikipata nene za muuliza if you lost your greatest disciple aka King David Mure, how can you convince me that you are a prophet?
Yeah, King David.
Yes,
King David.
Ira ni King David.
Mbona ndio yapoa sana. Na ilikuwa imeshika Bible you guy.
Kwa ameshikilia jo.
You guy ilikuwa ni maombi after maombi jo.
Wacha nikusomee hii post yake ya Sunday. Hii ni Sunday. Alisema as a child had so many questions. Nobody could answer them, and whenever I got answers, it wouldn't be too long before I question again. I decided to leave my brain out of my faith and went down the rabbit hole of religion. I blindly and foolishly believed. Isn't this less queer?
Blindly, you go.
Yeah, you're going to go, my prophet, mbonye. Then a few years in as a parent, I started questioning again. As a father, I put myself in God's position and compared my relationship with my children to God's relationship with his children. Then I realized religion, especially Christianity, is a whole bunch of shit. Think about everything for a minute and you'll see for yourself. Hiyo ni nani hiyo? Ni King David.
King David.
King David.
Murejo niambie kuliendaje.
Kalinukia.
You guys, your lunchtime prayers. Mm. You come on, unajua hizo zinakuwa kwa kampuni. You guy mko.
Yeah.
You guy lunchtime prayers.
Ni kwa nambera.
You guy jo.
Yeah.
Eh, jo baka share nambera just walk onge. Ndio jo sijapatana na Yesu. Nimetafutana na Yesu kila kona. Na nyongwa kwa shingo nasema Yesu nisaidie. Bado waizi wanaingia kwa mfuko. Hey, nimwambia ni kwa question baka Yesu jo. Hey, naibiwa pesa jo, naambia Yesu uko wapi?
Ulikuwa unataka kuokoa ile kukuokoa kwa ngoo.
Ulikuwa unataka Yesu aniokoe ile.
Acha moyo.
Eh, nilikuwa unataka Yesu aniokoe ile sina food, naambia bwana. Itakuwa namna gani leo? Naona kama zile za Bible
mana from heaven.
Eh, zile za heaven zilikuwa garahisi. Hizo siku unajua kama uko naamini like siku za Bible. Vile usema vitu zilikuwa kama uko naamini ilikuwa wewe ni mtiaji. Usikuwa unaenda jo, umeenda tu kushonde jo. Kwa pale jo kwa kabush jo unasikia it is I the Lord. Ukiangalia juu kule you found me at the wrong
shining
time.
Shining a light on yes.
Yeah. Alafu unajua kitambo you guy.
Ndesho yako inatoka na hell unacheza.
Anasema kitambo God alikuwa anapatia raia food.
Yeah.
Ungepata tu na Yesu na bread tano. Mpatiwe nyinyi wote. Mwombe fungeni macho. Msimuone bread ziko so.
Yeah.
Mo pasta wapeani food sahi. Leo na pasta na mimi nataka pasta mwenye ataombea jo fish.
Yeah.
Kama Yesu. Tuone na fish mbili tumwambia mbonye. Tumekuja hapa.
Tunataka kubonya.
Tumekuja na njaa. Ndio hizo samaki mbili.
Yeah.
Tumefunga macho. Multiply.
Lakini ndio umeingia na hanga ingine. Juu unacheki stories za fast fruit you guy. Wanakuanga amekelea manani. Fast fruit ni zao.
Yeah.
Na unajua fast fruit vile huwa ganini eh? Kama ni ma vegetables manini, mandizi, the best. Ukishachagua the best ndio unampelekea you guy. I think hii time ameingia na appetite ingine mbaya.
Hey, inabidi. Inabidi.
Fast food. Sijui ukiget job, fast salary.
Yeah.
Yeah, 10% fast salary.
Oh, okay.
Alafu lazima pia ubaye mafuta. Mafuta pia siku hizi lazima ubaye ikiisha ni kaa gas. Unaendea ingine.
Oh.
Eh, unakumbuka ile story nilikwambia mother alikuwa atupaka mafuta ya nguruwe? Sisi ma pasta ndio wanauza mafuta. So yeye anajipaka kwa Ford.
So ndio zile za hii, ne? Vile unasema ati ikiisha unaenda kuijaza ka gas. Till the day you realize that the pasta ndiye amekuwa kikugas all this time. All this time. Then you're like, "See." So tukitoka kwa kina Mbonye, of course nitatafuta Mure one of these days tukae chini.
King David.
Yeah, kuzunguka na watch, kuna watch
sana mwonge hiyo story naweza taka kuiwatch.
Yeah, niko na cheki sana nani huyu msana aitwa nani huyu mse? PLO. PLO Lumumba. Alikuwa na bonga juu ya vile religion tumikaga Afrika. Unajua? Like ile skura yao zita realize like hatujui. Unajua waso jam na mimi nikiwaambia hatujui. Hii kitu ilianzaje? Hatujui. Lakini kusema ati kuna mlami alidedi 2000 years ago. Afro anaweza kwambia sisi mlami. Hakuna jo. Images zote za homse ni mlami. Enda tu hapa kwa stage.
Ni blonde.
Angalia. Alafu the last time ulisikia tu Ryan aitwa Jesus Odero. ama Jesus Jogona ni wewe.
Hakuna.
So una tayari na Joseph Sapere na Joseph Jaka. Atujaisikia at least tumesikia Jesus Tongere. And at least sasa na tukam dismiss. Kila mtu alikataira haya. Iko like mimi Yesu kwa kwenda huko. Unajua haikukuta na six pack. Unajua the first mistake. Shachiki picha zote za Yesu. Jana kwa ngana six pack.
Oh yeah.
Yeah, usitokea bila six pack
hapo na kitabu. Because na Yesu alikuwa amezoea pia ma problems. Alikuwa na kimbizo hiyo gawa Farisayo. Yeah, Farisayo kimuona yule ilikuwa ni marathon.
Naruka viunzi na waba.
Alikuwa naruka viunzi na waba. Hiyo story baga ya kutembea juu ya maji.
Yeah.
Ilikuwa ni kuondokea noma yule.
Hizi rais kisivyo wewe.
Alisema mwenye kuna mbio akam you guy. Na kaingia kwa river juu yake.
Ndio maana alikuwa na followers.
Galileo. Galileo.
Kulikuwa na masii hiyo time hiyo aliwatoka.
Ba sasa wacha tubongejea watumishi wa Yesu wale wako on earth. And moja of course ni yule anaitwa Mary Lincoln. Na Mary Lincoln kuna vile nudes zake ziko zimeleak. Na kitaka kujua juu ndio the best thing about religion. Wasa kuforgive tu. Najua kwa raya kama mimi ile ni atheist jo. Siwezi jitetea. Unajua kuna vile nitajitoa kwa nudes. Unajua atasema I was tempted by the devil. Mimi ndio hizo I was tempted to like but you don't believe the devil exists. Like, like okay, I don't know what to say. Yeah, and you go like I was tempted. No, the next thing no literally where is your moral compass? So them nudes zake zililiki jo. Na kuna moja jo waga mepiga mpaka kapazishan. Yeah jo. So I think ira hendi kuna tuchanua inatuambia kuna different types of nudes.
You guy. Hizi ya litumia raya. Wajo nudes zenye dema natumia raya. Tunaonaga all the details you guy. Because sasa unajua. Alikuwa natumia the man she loves. You guy phone inekwa hapa hivi. You guy ni close. Sia tu ni mbali.
Macros.
Unajua ni udile raewe piga kaa dema na oga. Iyo dona tu haga. Iyo ni haga tu tunaona. Lakini le nye mesema this one is for rapture.
Ni HD.
Hey, you guy. Baka ameenda kanyoa vizuri you guy. Mguu you guy kwa kwa mabega. Tunaona everything bako wanamuzia hey Lincoln hiyo ni yangu na kwambia ni yako
Lincoln
hizo sandi unuza alituma because alikuwa natumia ira haya mtu kuna moja nakumbuka alikuwa kwa bafu hiyo ilikuwa ni video akiwa kwa bafu anaosha chest anaosha ira haya
alikona nini hicho. Alafu ni mtu wa gospel jo. Paka sasa unashindwa raya za secular zinafaa kufanya nini jo? Cuz gospel wamekuwa kichoma, unajua hivyo? Hizo like manudes, nudes, manini.
Wamekuwa
wakizifanya kibao sana. Cuz ingine inakuwa gani tricky jo. Hii like zikileak. Najua zile zikileak za you are not planning to. Cuz pia iko wagi alafu ya dem. Ya dem ni easy, si ndio? Like nudes za dem. Cuz kasa hizi ila inaitwa kanyari pia ilikuwa inasema yuko single and ready to mingle. So you can some advice we are released to nudes if
you well, actually you guy actually nude kwanza zile muenda zile unajipiga kwa kioka DM bali mimi kanyari
na kuoga tayari
hiyo mnaniona hivi ma kina dada sijabeba sana huku lakini wale nimebeba kubeba
lazima set a disclaimer
ndio urembo yangu iko kwa bank ya gari hapa.
Yeah.
Yoko branje.
Hapo jo. Shida ya sisi ni kasa hizi vile Nairobi kumeanza kuwa na baridi. Unachiki mpaka si wote tumepigilia hoodies jo. Yeye time kai kana shrinkigi jo. Jo kana shrinkigi mpaka kuna time za kaangalia shindwe like unanikumbusha siku zangu za utotoni. Nini unafanya wewe? Sina. Unajua? So kitaba jo. Ka nudes zako zikilik saizi. Alafu ipate ile siku wajua kuna time kaneza shrink na pia kafotwe na balls na cheki. So at least timbaya lakini utekaneza shrink kache balls zikiangu kwa chitu
kwanza hivyo sani wakana kaga blanda
eto
kaki shrink alafu kache balls you guys hahaha.
Unakangalia unasema. Yeah. So kanyari asijaribu hii ya Mary Lincoln.
Lakini atatoa. Unajua ama pastor? Mapastor muona gaya hakuna kitu hawezi do. Hakuna kitu hawezi do. Mapasi.
Yeah.
Wagawana risk mbaya. Akisikia tu news ndio ziko na do.
Yeah.
Ugae utaziona. Alafu unajua na kugatuna always story ya shetani. Shetani waga always kakinuka. Shetani ndo waga anaingizwa kwa
anaingizwa kwa
nani Mary Lincoln after new you guy. Eh, mapepo zilienda kukemewa.
Kwa alikuwa naombewa?
Juu mapasta kawa nne.
Niliona alikuwa kwa chacha amepiga magoti kwa altar.
Aliasium position.
Aliasium position.
Alikuwa kama ni pasta nyinyi mnacheza. Nitakuwa nimebobea, Afini mwalimu aliniambia, "Mbele si nitumie hizo picha niendeleke." Na kuzio bia nikiwa kwa nyumba. Lazima ipe watu walize. Nilisha delete. Ndio, leo simu tu angalie kama bado ziko kwa trash bin. Yeye kizipata. Energy nini na zi airdrop haraka.
One trash to another.
Sindio? Hey, one man's trash is another one's treasure.
Julajua lazima lazima ile scene ikemewe you guys. Yeah, nataka kuona. So unajua maybe zilikuwa zinakemewa zikizoomiwa you guys.
Eh, unaka zoom. Kwa jina.
Walikuwa sema pepo ya kona.
Kabla script.
In the name.
Hey, hiyo maombi ude mpaka alikuwa analia. Juu niliona hiyo time. Juu nilifuatilia hizo news zake. Juu amebeba you guy. Juu kuna moja juu haga juu alionesha hiyo raya. Hapo kwa bafu. Aliona akaweka simu and then akaenda akabendova. Hiyo sasa ndio ilikuwa ina trend. Juu haga ni brown you guy na ka noti ya thao. Alafu raya imetumiwa ina leak. Hizo raya zilimuombia alikuwa mapasta kama wanne. Pepo ya gono! Muondoke mtumishi wa Bwana. Analia. Pepo muondoke, pepo ya new day.
Achana na new day.
Achana na new day. Aliombe huyo dem alikuwa analia madem lakini. Alikuwa analia jo mpaka unaona yenyewe udem.
Na sasa alijitoa kwa hiyo noma haraka sana. Cheki, alitoa kwa hiyo noma. Sisi ndio jo utakaki kwa hiyo noma.
Jo hata alikuwa ashatoka kwa mafuta ya nini hiyo ile anointing. Alikuwa ashaingia kwa lube you guy.
Ingia jo pale. The internet never forgets jo. Kwa majuzi vile alienda church hivo. Na vile alikuwa ordained na nilicheki. Ile raya inaitwa Cyprian jo nilikuwa imepost jo.
Oh, Cyprian. Hey, hiyo raya inaichelewagi.
Yeah,
ilizirudisha.
Like, after her nudes leaked, she's ready to be a prophet. Azizi, aliweka zile censored. But alikuwa nasema hiyo like after her nudes leaked. Kwa siyo that kwa tumesahau vile nudes za... Zaira ya zilikuwa zime, yani za udems kwa zime leak, unajua. But sasa...
Nakiwa na imagine ukiwa nini mshiriki, mshirika ama nini. Wa hiyo church. Unajua pastor lazima kuombe kama kushika, kama kuwekelea mkono kwa kichwa. Si dudes mobs zitashikuwa zinashindwa kuamka you guy. Because you have to kneel. Kukiekelewa nini, akiwekelea mkono.
Lafu kicho ndio unakumbuka eh. Unakumbuka hizo ma nudes. Lazima alafu raya mobs zitakuwa zina mbao kwa hiyo church. Hiyo maana Yesu alikuja dhambi zangu zikaenda raya kwa uja hiyo na hizo matiti zinaongea tu back bench. Hizo matiti umadha na kuangana matiti zingine noma. Because unajua ukishaona hiyo picha kwa brain yako
fara.
Hakuna vile itajatoka ukimcheki inarudisha hiyo image.
So yes, itakuwa ni nini?
Raya za kawaida zikuwa zinaenda. Kwanza ukisikia ni maombi special, ile ya kuja kejani. Ile ndio nakuanga poa.
Lakini tuchunge huku nje jo nudes zisi leak jo. Mimi kuna tabia zingine niliacha. Kitambo cha kabla phone ifike hii level. You guys ni kuna time niko na hata najirecord hiyo ile. Nikiwa ndani ya sehemu nyeti. Niko na ka record hiyo angle jo nikiingia. Lakini wewe ulikuwa kabla. Hizi stories zote. Sikuzi unajua ushare notice unaguzanga photo hivi. Shika tu kwa photo nini yako? Like photo library. unachikitu Instagram imetokea like unadai aje to post ni uko like buda jo eh gacho tuna post nini ya so kwa hiyo time like phones iko intelligent sifanyagi hivyo alafu of course hii phone yangu siku hizi ni kazi hiyo yani anaweza ona kwanza ila yeye ni za faint like what is this alafu niko hapo najitetea dude no didi so
mimi naye wagasini kwa mmoja ni maintain giza totoro ile hata nikirekodiwa naweza ruka
pitch blackness
ni totoro
kitendo
kitendo you guy giza ni totoro madam umeacha simu wapi madam waacha simu huko kwanza sababu Kenya siku hizi imebadilika you guy simu iko mahali penye naiona you kanaweza ruka sasa
kitu yako unaanzanga hivi
you guy niliwaambia
wacha tuanze hivyo
wewe rata niliwaambia jo kaka kuna tunafaa kusponsor iko ni hiyo ni Samsung. Yeah. Kuzile kitu Samsung inafanya saa hizi. The Samsung AI. Nilikwambia ni serious design. Saa hizi kile ina do ni inakuangalia alafu ina guess what are you trying to achieve. Sio? Na hiyo ni mpaka video. Like Samsung TV zile zinatokea hii mwaka zitakuwa na AI so advanced that hata picha ikiwa si clear zinakuosha inakaa clear na inakaa ni real. Sio? So hey, utakuwa hapo jo na kwa hiyo giza yako. As long as it capture a glimpse of you. Ayayaya.
Kwanza man.
Hey, you can. The only thing that I wish ni, I wish the AI would have made it longer.
Oh, you get the intention.
Yeah. You gonna check on
it. Hey, you game waga ni maintain hivo. Alafu blanketi naongea juu ya haga. Unajua
kwa zile za movie.
Hey, yeah. Jo. Eh, hey. Kwa pon ndio haga ndo wakinuza rayajo. Yes, no rena. Eh, jo, blanketi imefunika haga tuko sawa.
Yes, uta sweat sana. Tutaonyesha try igi. Hiyo ya kufunika haga inakuwa kile time kuna baridi kabisa ndana. Na pia at some point itakuwa iko.
ama mkiamka tu. Ama mkiamka tu.
Juu squeeze, squeeze mademo na record raya. Kisiri.
Yeah.
Kisiri
yeah.
Bila kujua.
Yeah.
And then wanaanza kublackmail. Kuna watu wengi sana wanablackmailiwa. Maarifu tu. Hata kuna raya nyingine DJ bado ilblackmailiwa you guy. Demo alikuja na bag kumbe bag iko na camera jo. Raya ijiwezi jo. Ikatumiwa video ikaambu do you love your career? You get it, really has a cool sweat, Joe.
There you are. We're about to mix you.
And I think I'll talk at 30. Sijui kama nika 30 ama nika 25.
Shida ya chali ni vitu mbili. Number one, zilik alafu game yako si mzuri. Itakuwa ni shida. Zilik game yako ni mzuri, lakini uko the average size, uko above average. Najua, kuna average ile, alafu kuna above. Unajua kwa above kwa iko nene. Wacha watu waone.
Wewe ndio una leak.
Yeah. Lakini yuko kwa average kwenda chini, hautakagi hiyo story. Yeah.
Hiyo story wagaina bo. Hiyo story wagaina bo. Hata saa hii ukiwa na dema ndio nakwambia eh kuna picha yako nyingine ya simu yangu ilijipiga bahati. Mbona wewe madam namna gani bahati mbaya aje? Send me that picture. Siku hizi tuko kwa era ya once imeingia malika Instagram.
Yeah.
Au utakuja kuitoa.
Alafu mimi sina bahati jo. Kuzimi shida yangu jo ni muamka saa 4 saa 5 jo. By time naamka jo, hata ni report to Instagram. Like, take it down.
Naona Ian 15 missed calls.
Yuga itakuwa imetembea. Yuga itakuwa imetembea. Alafu mimi nitashindwa like bani. Alafu sasa mimi nimeamka 10:10, eh? 10:10 angalia, eh, this iko nini premiere must be doing very well. Really. Pala jo nimekuja pale kwa comment kolege buda tumekuona. Si ndio mniona tulikuwa. Eh, amika
Alafu watu wa gospel ndio wa Babilo umesema wasanii na ma DJ plus bado na waumini wale wanaenda church au ndio wanazirecord raya za Ocha you guy raya za Ocha huko unapata raya imerecord hiyo news wakiwa kwa shamba ya kahawa jo na demu yake wakiondoana kitu uwezi takaiaje kujulikana in your life
Sasa hizo maboys lishikwa juu ya rap kwa zinajirecord
mazi mtajirekodaje kama
alikuwa unafaa kujirekodi ende jela unajua basi sasa sisi normal civilians do you get taki your camera kwa nini Kusika, mimi nakumkaga siku zangu za uhuni jo. Salto sante. Kutembea tu ndethe kwa kwa keja. Masikuzi vile umesema, shida ni dem jo, nisa kutembea ndethe hafu kwa I'm just going to Instagram live. You get on ingi hapo jo. Hapo jo. Kusha maliza kazi waga kanaenda, kana tulia, kana like.
Kana ingia kwa mbosho jo.
Yeah, kana kwa why am I stretching like this? Kisha kaona
ni kama kana tafuta foreskin kajifunia.
Afuna jwa shida ni nini? Time unakimbia kwa kamera, niko una zoom in. Niko una zoom in sura yako. Ni tricky sana. But
waga ni hivyo you guys. Sasa umemaliza, Raya unajua uko uko single kama mimi. Na watu wako huko nje kucheza. Uko tu ndede kira.
Yeah.
Mchana. Nazungusha hiyo mimi niko na ka bedroom. Yes, mimi niko na ka bedroom. Raya ziko huko hivyo. Mimi niko kwa ka bedroom kangu.
In your chambers.
Kana lenga kwa. Hey, rafiki ni aje, it's been long. Ndia.
Chakula kipo.
Chakula kipo. So time kama hiyo sadema ku record. Unajua wezi aje jitoa.
Yeah.
Na bila umesema kuna mayai. Na niliona spizi waka simu zina zinatoa giza. Leo kuna night mode.
Si ndio nakwambia sasa?
Napigwa jo usiku.
Inaitwa super night.
Super night mode.
Tunakwambia sasa.
Unajaribu kusema kulikuwa na giza na mbogiza gani?
Wewe ndio uko giza.
Nakwambia jo hiyo. Hiyo AI inaenda kutuletea shida. Because iende kudifferentiate. Kisha figure out tu ni Ian. Ni hivyo. Tu ni ile sura yako utakuwa clear mpaka ukitani hivi. Clear zile. Alafu naendelea kukazungusha. Sasa shida ni kameanza afu kameisha. Kule alikuwa anafanya nini? Cuz nino ngo ananichanua jo ile ananicho ya asle.
Yeah.
Akio tema kuna kama boya kama mimi ndio na vitu zangu hizo. Anakuwa anapokea vizuri kwa hapo hapo anapush ile na jojo kuna ile
alikuwa anamrecord huo demo alikuwa anajua anamrecord because all the time alikuwa anaonyesha tu haga
si ndio
hatukuona sura huo demo alikuwa anaonyesha tu haga
but hakuwa na kani kama unajua kuna ile demo anakuambia like chukua
unasema kwa slide you guy
yeah ilikuwa yeah huo nini hapo hapo kulikuwa na ile ilikuwa off kiasi so nilikuwa nachiki wasio naisifu hapo niko zile za zima. Mimi nishaikuwa gaile time demo yuko in the mood. Ile iko na nikalia nikalia 50-50. Au chapa mpaka 180. Anaka rusha hivi ule. Alikuwa hata kama ame yuko on the side na chikeme boeka. Raiko pale tu iko. Mimi ndio niandika
ngoma. Nika na kipinduka na chest na guza pillow you guy. Na ya arch.
Ali alikuwa anajificha ODM ni kama alikuwa anajua electron adu. Alikuwa tu hapo anajua tu automatically ana record hiyo raya. Hizi raya za TZ zimejipata kwa hiyo ngori umekuwa ukiwafuata.
Yeah.
Mademo TZ wameanza kuinua area yuga wana wa record. Wana wa record sana.
Hasa anashindwa unajua vile TZ ongeagi kizungu. So hao pia usamaga oh god na mademo anasema oh god amani oh Mungu. Mungu wa Israel. Ike uko pale jo weka pepeto nasikia Mungu wa Israeli
shut up na bedle
uko like what is going nisa ta kujua jo ama they want he said kusema dem wa Kenya usha notizigi default ya waga kilami so hizo ma oh god oh Jesus go yes
yeah oh fuck
the real one not Gabriel not Gabriel of Asen cuz Gabriel of Asen aljana choma
Gabriel alichoma
yeah to Jesus of Asen aljana choma yeah. So but hey, chungeni nudes out there. Check it out. Kuzi ino kitu nakwambia ile post ya Cyprian. Hii hatuwezi share na nyinyi. Mtaenda muitafute huko. Ilikuwa imeandikwa Kikuyu gospel singer Mary Lincoln is set to be ordained as a pastor on April 12th at Priesthood Fellowship Church in Kiambu. 2 days after, 2 years after her private photos leaked online. Then ilikuwa the Mary Lincoln ordination ceremony. Ilikuwa Priesthood Fellowship Church. Kamoteine. Kiabu.
Isha pita.
Ni kamoteine.
Kamoteine. Walipalika kamoteine you guys.
Sindio?
Okay. Wani wakona nia na ya.
Ni kamoteine ndio limeingiza kwa shida. Genyaje.
Kafelo kamoteine.
Alikuwa lakini alikuwa anapenda hiyo raya. Hiyo raya alitumia hizo nudes. Alikuwa anapenda hiyo raya. Juu alikuwa amemtumia na roho safi.
Basi sasa nani hii raya nyingine pia unasikia imeingia TikTok juu umesikia ina doa. nani anaitwa Kanyari. Just kuzi na preach TikTok tu. So kuna vile ashani bamba jo. Asha joiniwa jo. Asha joiniwa na su wa madildo jo. Yeah. So iko su wa madildo umeingia. Ulicheki hiyo video?
Ulicheki you guys. Alisema na sikupa kuna mtu anapiga hapa simu. Ni dildo. Kwanza alisema dildo you guys.
Oh yeah.
Yeah. Su.
Ule den, ule kashambi, yeah. Kashambi alingia hapo. Jona bomba na ira ya juu haijui. Afu kwa nakujua. Afu ile nakujua karibu. Unajua. Zile vitu wanauza ni vitu za kishetani.
Unajua dido.
Yeah, jo. Elisema inamjua jo.
Inamjua.
Lakini TikTok itabidi akubali you guy. That's the devil's home you guy.
TikTok ya Kenya, si ndio?
Ah, Kenya naye kama unaingia wewe unajuingia TikTok siku ya familia. Hata mimi naingia kama raya zangu
zishala. Mimi naingia gatu ni zangu but raya ziko live singia gigs.
Oh, ingia live. Live ndio mwisho wa mawazo you guy. Live ndio mwisho wa mawazo. Comments hapo ni uko wapi? Uko wapi? Drop number. Raya hapo hivyo you guys man. Unajua hii generation ya saa hii inalipia nudes. Sisi unajua tuko tunalipia. Hata tuko tunajua ni bizi.
Lakini unalipiaje hii time jo? Time it like nudes ziko kila pale. Unajua time yetu UK kabla one nudes jo.
Mimi ndio tulipa kulipia.
Because the first time nikwambia kuna magazine jo nilipataga nikiwa form 4. Shukia hiyo magazine ilikuwa inaniletea mawazo. Nishaipatia Gazaki story. Kulikuwa na place fulani hapo Starail kwenye ndangwa study. Ilikuwa inaitwa study room ama study, study hall. Ilikuwa kama form 4. Kila form 4 ilikuwa na cubicle yake yuga. Hii ni story ilu kisikiaga. Yani raya za starezi kisikia hizi na kuwaka like that was an abomination. Yuga. Hile story inenda kuambia. Should not be told. So nisha pata hii magazine. Sindio? Yuga. Ikona manudes. Zawalaa mini kablata nipate. Nianze kupenda pata taste. Sikumbuki jina.
How do you give a fuck?
Yote kwa takatu demdeze.
Contents.
Walikuwa juu wako ndeze juu. Wamenyoa sehemu nyeti. Yuga isiku ya kwanza. Tuko nendaga ilikuwa tukunaendaga inaitwa ni dinner around 6:30 like hello it's time for dinner then wasona wanazima lights zao wasona enda wanazima lights wanaenda you can libaki solo
uko dinaine
because nimenyoa kibanda you guys jackle did do nikainua kichwa alafu nika make noise yanaonekana kuna mtu yote ata respond Who's there? Hakuna mtu alirespond. You guy nilivua suit hapo haka yuga.
Haka inayo kichwa ingine.
Nika blue you guy.
You guy nilikachapa strokes zingine haraka haraka. Kwa zina usisahau, hita inachapa strokes. Na need kuishia kudishi. Kwa kumbuki pia si hati nikona do. You guy nishamaliza jo nisha. Sio nani nichukua haja. Nisha tupa na nikaingia. Nikaingilia place ya kudishi na jifanisha. What I've just done. Ika yo magazine. Alafu, on the last day.
Ulidishukiwa satisfied.
Raya zikasikia. Zikasikia juu ya hii magazine yangu. So kuna raya iliniomba. Ikahepa nayo. Na kasiko wrong. Gira ya staitaja. But one of these big companies hapa Kenya. Gira ya kina kuwaga kisi hiyo. Kule kiyo tu. My magazine 26 years ago. Yes, you see, you have to go see your market. You're right. Niko sure ni hiyo ndio. Nichukua hiyo magazine yangu.
Sisi tulikuwa na periodical. Hata ikuwa na haikuwa na picha zozote. Ilikuwa ni black and white you guys. Sijui kama ilikuwa inaitwa Life Scene. Life Scene ilikuwa imecheza tu ma story. Za ngono.
Oh, mimi sikuonaga picha ya first. Mimi nilionaga video. Sisi nilikwambia kuna Rael kwenye tu cup.
Yeah.
Alikuwa na video show na alikuwa best yangu. I think nilikuwa kitu kama 16. Mabuda analia, "Hey, mnaingiza watoto kwa sinema ya watu wazima you guys." You guys ni mbaya koti. You guys ni mbaya koti.
You guys kabuda.
Hey, you guys mkoje kiti cha mbele you guys. Ile concentration nilikuwa nayo. Mabuda uko na pana, huyu ni mtoto.
Ukafukuzwa.
Eh, you can lifukuzu wajo.
Kama nyonji.
You can kwa nimembao design nyingine. You can macho zimetoka zote jo.
It was a hard work.
Unajua, unajua hizo movie.
Toroka kwa umenyonji.
Walikuwa wanaonyesha tu gitare. Walikuwa wanaonyesha gitare kila. Mpaka watoi wako. Ivika saa 4. na unajua hizo nyumba za kuonesha movies zimeshikana na nyumba za raya za kawaida.
Yeah, yeah.
So kuna raya zikuwa zinatoboa mashimo jo.
Oh, ndio chungulia.
Sindio jo. Mm. Unasikia, hey, kuna una na chungulia hao. Unaona raya wepige hiyo nini ngumi, hiyo hiyo ukuta.
Yeah, hiyo no. Time, lakini zao, ndaita polisi. Kuzepe ni illegal.
Ni illegal.
Display of pornographic material. Ina go against section blah 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 the Kenyan constitution.
Sasa in front of rapture.
Of course, mbele watu hoi. Leje saa ukiwa hapo, sasa ni hivyo. Ni sasa hizi raya zote ni sex offender. Najiba. Kwa mtu hoi nini?
Ni serious. Kuna sikuwa hata makarao walikuja hiyo area. Hii stories ndio ikutolea. Kuna raya iliyoitagua Diblo Dybala.
Yeah. Mm. Dybala.
Eh, ila ya ilikuwa ni cripple. Alikuwa mpata accident amekatwa mguu zote mbili. Amekatiwa hapa hivi. So alikuwa anakaa na wheelchair and then anapanda. Unajua hizo viti zilikuwa zina stairs. Anapanda tu kiraya na haga mpaka huko juu. Alikuwa anakuja tu kuona pono. So kuna siku ashashikwa. Na yuko kwa kona ishuki. Makara, "Wewe tunakwambia toka hapo kwa kona mzee." Yuko, "Si ukuje unisukise." Aina mguu alafu imembao hiyo.
Kibeba ni trick
hizo. Sasa bila karao alienda hapo.
Kibeba hivi. Senior face. Kibeba hivi. It's poking you.
Eh, bila karao alifika hapo, alimwambia tu wewe endelea ku endelea kukaa. Jure ilikuwa imembao serious. Alafu aina mguu. Eh, so azina ilikuwa ni serious hivyo. Walikuwa wanakuja na shikaraya. Makarao walikuwa of course makarao walikuwa na shikaraya. Sababu wanajua tu mkikatisiwa corruption ilikuwa immediately. Sababu raya za kawa. Unajua movie ilikuwa express sana.
Yeah, yeah.
15 bob ilikuwa do mob jo. 15 bob ilikuwa pesa ya maana.
I love back in the days hata kuweza kuiwatch you guy. Mko mna watch na a lot of precaution.
Yeah.
Ju either ilikuwa ni ile cassette ni VHS ama ama CD uka. Sasa yeye umeenda kwa boys wenu mchana kama mapelewa wako.
Stima inapotea.
Stima inapotea uka.
Hakuna kitu stress kama. Afu maparo unapata?
Ni watu wa sasa uko na kama DVD za chuo jo.
Ji mekatalia ndani.
Yuko jo kaparo simtiaji. Anafaa ku kuja tu ila tu iko like aone alafu ajue mtoto wangu amekuwa mkubwa. Kama baro tu kuna alafu sasa shida ni vile nilikwambia juu zetu zikuwa ga serious. Kuna pata jomba mpaka kuna parts za shimels je hiyo. Kuna kuga hiyo.
Na wanyama.
Ulioiona? Pia wanyama sikuwa icheki. Lakini ile tu ma raya ziko na both day kina nyese. Kuna zile niliona ule. Ule ana hiyo. Tail kwa kajuko hapo. Alafu sasa usa uzuri haikuwa 4K. Ilikuwa 144p. So kuna chungulia.
Kuna chungulia.
Kwa hiyo ni nini? Kuko nazana bi? Forward. Ilikuwa siria sana jo.
Hiyo nini? Kuna mabuda walikuwa na nini? Kuna zile walikuwa nakataa. Kama zile kama dema nakuliwa na raya mbili. Wasema, ai! Hiyo tutaki kuona bwana. Weka pono ile mzuri. Ndio anda ile pono yenye ni chali na demu.
Yeah, moja kwa moja.
Moja kwa moja yuga.
Kuna boys fulani lidukanga nopo fulani. Alikuwa na mwita msani. Alikuwa classmate. Nikaona, since I have it, wacha nishare yuga. Kena nikamdunga. Ilikuwa soft. Juu sasa, hiyo yangu ikuwa na nini? Haikuwa ina zoom.
Vizuri.
I think ilikuwa ni kama ni kitu ilikuwa ya kusaidia couples to make love you guys. Kuingia kwa mood. Imeandikwa ni kama sutra, ni ma style na nini. You guys, the following day raya iko imejam. Wewe unanipatia kitu inakaaje? Nitakataka yenye inaniletea hapa kwa huko. Yaani unaona vitu zikimwagika yeye. Sana basi. Sana jaribu kulenga. Just but that is like wale kala. I'm that dirty minded you guy. Hey kwime charm you guy. Bwana ulizi. Wewe uje yote na upo wewe. Nafani kuletea zangu uone. Nitakuna kitu kitiririka hivi. Hadi nakaza sura.
Aira yako ilikuwa power
chake. Shanga watu wana watch nini huko nje.
But ilikuwa fun hiyo time ku watch now because ilikuwa ni kitu mpya. Juu wazazi wetu hawako wameona pono.
Yeah.
Because nakumbuka mother kuwa tana shikarada. hii adults only ni gani jo. Kuna time wa madha wa gidhare walijua nini naendelea jo. Walienda kwa chief wote jo. Walienda kwa chief jo wote jo. Sindo time nakwambia hizo raya zilikuja zikaanza kubambwa. Every time video show iki inaanza 10. Makarao walikuwa wanakuja kuangalia.
Oh, kujua ni nini.
Kujua nini because zimeshikana na keja za family. So unapata hii keja ni video na huko na watu hapa alafu so sound system zinatoka kwa
sound system. After kuzungu kwa za kickboxing so singwambia jo after kickboxing one you got
Jean Claude
yeah only the nudes too
eh mzee ilikuwa inachoma
ni attack nyingine wazee action
eh uko shule ona like ah unyambuka mtu anaingia kwa like wazungu sinio mtuma nguo zinatoka kwa wazungu kwa nini wako uchi
Gucci
yeah, those are the days
your time pono ilikuwa ni kitu mpya because me the first time nilianza kuona vitu kama hizo ni around 16-17 hapo
hata mimi nilikuwa the first time nikiwa 17 na nilikuwa ni roho yangu ilikuwa inadunda juu ilikuwa like nika naingiaga hivi tu alafu najua bado nilikuwa a virgin unajua unajua raka hii wewe ulilose virgin ukiwa
I see around your time, 17.
I take it. Me, I still had to wait. I still had to wait like a whole year.
18. Nili,
yeah, nilinijua after 19, kiwa 19. Jo. Let's say nime mada, okay, ni 18 and something.
ID yako ulichukua?
Nikualisha chukua ID, you can. Me, kipata ID, jo. ID ila picha nime pigua ID. Kia nilikuwa vajo. Kala ka picha ka black and white. Kala ka black and white.
Yeah, me, jam, jo.
You guys kwa najua that they are... There are sweeter things out there.
Sweeter things?
Nilikuwa hapo, cha.
Sweet valleys, eh?
Yeah.
Okay.
Nah, those were those days, you get.
Sini, me around hapo 17. Lakini mi urajua uvaju yangu ilitolewa na demo ya kwa na ujuzi wa miaka mingi. Sini kutolega yo story ile time ilikuwa na Andrew Kibe. Jumi nilikuwa sina rada nini naendelea. Nilikuwa naona ni kama nasikia kunyora, nataka kuchomoka niende ni nyore. Kaniambia nyora huko huko.
Iko neno.
So ndo raya zangu za kawaida. Unajua ukishaondoana kuna zile raya za hapo kwa kinyozi. Ni mnacheza na watu ni wanaume yeri. Ndo raya zangu za kawaida zikaanza kunichanua.
Those were nini. Alafu tukitoka hapo acha tubongejea vitu kadhaa zile zime happen pia now one of the things hii nataka tu tupitie juju mlicheki hiyo video na nijo hira inaitwa I am Marwa wako na demu yake wako na demu yake jo kwa street jo
siku icheki
wako na ila think nile initongo GoPro alafu demu yake amebeba passport juu na nini kwa handbag jo yule hasi ya kaida jeli kuja tu na nduzi kasa iko nene ika grab na ikaishia nazo jo
handbag pro
alafu kitu ulicheki vile msemenye alipiga ndura I think na jo kuna ile like unashtukaga mpaka hata you don't know how to react alafu unajua rayaka I think pia vile niliwatch hiyo video nikatiki mseka I am Marwa nikao mse sasa hivi amekuwa so successful that he's forgotten the real issue on the ground. Mimi sichezagi nani. Hii ananijua.
Uchezagi na simu kwa streets.
Sichezagi na simu kwa streets. Yanajua gata kuandae.
Kuandae.
Tengeneza gadrisha na make sure imefunga.
Nachekinika sikia tu phone yangu imeringa. Nitoe nasikia nga. Yaani gadrisha yako imefungwa. Namwambia hapa ni halinga.
Namwambia juu mimi sijali tu.
Kaniambia tuguze na za teleport from Githare.
Halinga maina noma.
You guys halinga minaibiwa. Vizuri kabisa.
Hata runda.
Unajua mseka nani? Mseka ule boy. Ule boy nasikia kuna mamiezi yu ingiza hata ki $30,000. Unajua? Ule ni boy akipoteza simu, ataenda alale. Unajua itakuwa tule, simu imepotea lakini wacha ni lale. Mimi kejo nikipoteza simu itakuwa, sasa nimeita KTL ndio iko kwa news.
Any leads?
Kwanza ilikuwa, sisi any leads? Kwanza ilikuwa ushuru. Tukasema, haidu. Wakaongeza bei ya uga. Wakasema, sasa mwichukua mwaka sekuru. Hakuna security. So mi sichezagi na simu.
Jua na mimi tukiwa mimi nikiwa River Road. hata ikuwe na emergency mwaga nimelenga hiyo call mbaya
au utampigia baadaye,
kuna stress, siwezi chukua simu siwezi chukua simu River Road Tom Boya Muyave ni unachukua huku side za juu you guys juu hapa wasi wako tu rada na
lakini uko railways
yuko kishapita pale commercial mali Tom Boya amefanya hivi pia ananiambia ng'a this is the end
Yeah.
After that.
Alafu unajua kitu kingine pia lazima ujiulize juu yake na haya Marwa. Ni like demo tatembeaje na kile. Uche kile tembea sijui mpaka na simu. Passport. Passport tunatembea nayo kwa nini? Passport unajua Kenya mtu yeka gambaka ile siku unasafiri. Leo unasafiri. Unaenda unaichukua. Alafu kisha maliza kusafiri unairudisha pale. So unless walikuwa na travel unaenda out. Aseme hata ni story na idea odem. You have enough money kubribe karao fulani, muende mtafute. Lakini huwezi tembea na passport yako kwa hizi streets. Alafu atiko tuko ka handbag kanisa snachiwa.
Tulionaeka gasijui. Alafu si ati mizi.
Hata ikuwa hivyo. Ila ili grab tu na ikaenda nayo jo. Hamjone hiyo video?
Mzizi.
Ndio itafute jo.
Kuna hata tu screenshot wa hata hiyo raha.
Hiyo raha itasafishwa vizuri na inaenda kushikwa. Of course, yule raha iko na do. Asuna zimakarawa amejua home sana do. Wataweza kutrace raha.
Huyo atabambwa. Squeeze as long as tu umeonekana tu. Kwa sisi unajua squeeze makarawa watafanya job mob. Zizi. Sikuizi makara wiki yuki na police station. Kuna gawera. Unasiketu. Iye nyumba ina CCTV. Sasa nitaka zimaje kasi gani? Ai, we kuenda huko. Wanataka sikuizi kila keja. Maka keja za kuishi. Iko na CCTV. So kena kureport crime. Wanakama wanacheki CCTV. Wanatafuta raya. Kama saa hizo raya umesema zilikuwa za Sigor. Iyo video haraka haraka. Kuna raya kadhaa ni mwana zimeshikuwa na CCTV. Zile raya zilifanya robbery hapa Isili, waka shoot mse, wanduthi, siwa libambo.
Wali wali Sasa hiyo ndio shida. Some angles should be kept private. Yeah, but he of course yeah, Amaru, I hope watapata home too, but I think yeye mwenyewe pia anafaa kuanza ku play safe. Lakini Nairobi. Nairobi lazima ujue ni unsafe. Nairobi ni kaa kina nini? The only second to kina Sao Paulo yuga, na Brasilia
na Joburg.
You guys all places. Unajua sasa nini ni serious hata kushinda Joburg tu. Brazilia. Brazil, you guys, pale ukienda. Pale tukijipata tuko Brazil, you guys itakuwa like, so today where are we going? Are the police there? Kuzima kara huko ni kaa Kenya, unakutandikaga risasi ya matako ukienda. So hiyo ndio kitu moja na nini. But ile place ni unsafe.
Brazil.
Sasa unatembea tu hivi jua alafu notice like rai kubongesha kipochugisi notice ajue huu ni mtu wa bara. Hiyo ni mwandiko iko nini? Kule giko nini? What is going? Yeah, you like hey, ni serious. Yeah. Ni serious sana Brazil. Hapo unajua kuna kitu painful kama an African ndio Nairobi in a foreign country. Hapo unajua kwa mwenyongo iko niko na penda Ronaldo. Kushinda Cristiano na ile sasa. Kwa mwenyongo hapo utakujua. But umse I think amekama akakuwa babi. Akasahau number 1 ama number 2 content kuzata nini, kuna place nilicheki akitoka kwa police station hiyo ndio bado kuna shoot content kuzio content ndio na pay bills kwa chikijua dema meboeka kuzio ukiluse kitu kama phone inachukua time kabla hiyo anger i calm down kuzikuwa unreachable
hata uko na doya kubai but bado mtu kula tu moto bado tumbo kula mtu kula moto sana
nikaenda kupoteza passport in a foreign country
yeah inakuwa ga serious
your phone unaweza toka nje bila lakini passport
lazima uko kwenyu
kuzule dem sijui ni wa country gani
kwa sababu unajua need passport after like 24 hours na nini
but I think the moral of the story ni usitembee na passport yeah pia tunasema kwa raia wa Kenya
ID you guy
hata ID unatembea na digital ile simu hivi tu alafu kama nini the only thing unafaa kutembea nayo you get kama like your part time game inakuwa gajo ni kucollect nyoka juna beba. Ah, mimi sakuwa ningebeba tuka nyoka tuko handbag vizuri na tembea nako tao. You get time tena tembea like some gay dude. Ndio rai grab ya nena. Kuna ndio rai patikana pali kwa neno makne. Afu yeye sio tole gani? Aliiba simu lakini mwambie ni nini alipata hapo ndani. Eh, hapo time ndo kaganga fulani kanatokea na wasa news. Eh, ilikuwa simu yake nimefanya hii kazi. Kwa kwanza ni snake poisonous because hizi raya zina udhigi tu, yani unatembea na kitu yako inaibiwa.
Haya, zina kwanza watu wa kusnatch. Mimi nishai snatch hiyo hapo around about ya Dandora Kariobangi. Nilifuata hiyo raya you guys, lakini
hapo ni snatch zone.
Ulisnatch hiyo sim?
Lakini ilikuwa before smartphones. Ilikuwa ni ile enzi ya
11
Zizi.
1100.
Kalikuwa ka Nokia, lakini si ka smart. Kalikuwa ka Nokia, kengine nilikuwa ganako kakona white. Kalikuwa ka Nokia kapo, I think 8800 ama kitu kama hiyo.
Ama 1110.
Kapelekana.
You guy tulitere mkaya Dandora, you guy.
Na huku ifikia.
Reka ingia korokocho, you guy. Kenda step kama tano. Yuliyo na meza ku slow down. Leza kuja raya.
Ukamuachia.
Hey, alamu kuna raya zine nami umefaya vizuri. Ujaenda na huko dani sana. Hiyo zikuwa ndo kuangalia zinashindwa unaenda wapi? Kwambia sasa.
Yeah, unizenda. Yeah, mwingia ra. Mpikilia hudi iende kwa line. Ika pale tayari nakuja. Watu wanaona Calvin Klein na like hey. Wamekuja tu ya ndani hiyo yani.
Kuna pesa yangu alisinachio simu hapo koja. Yule alipanda na mori. Ile kujaa yule.
Yeah.
Yes, small dude. Kia kasema I got this. Sure. Yeah. Kafuata hizo raya ka disappear in the darkness. Ko like okay. Sio tu kumfuata. Nikatushaje huko teremka tu na Kirinyaga road. Hiyo territory hata inanga community policing. You guy. Eh. Tulisikia footstep.
His back.
Eh. Yeye ndiye alikuwa leader of the pack. Juma alikuwa amesindikisha.
So pia yeye mkatanza.
Je, tulikuwa kwa battery? Tulisibachiwa vile unaweza kuwa kwa tunangoja mati jae. Kasinachiwa siyo.
Akashuka
kana diroje.
Alitoka na diroje.
Kia nikula sikia gurumisha.
Akirumisha. Likuidandia.
Kia lidungu wa escort yuka na kolikso wa majama. Kuna sikia tukuru. Nafikira ni mahoka jona kimbizo na makarawe.
But hiyo simu mungu
kwa naipa. Another thing, tau kisinachua tu simu. Kama si mahoka amekuokoa.
Yeah.
You guys sare hicho.
Yaachana hayo.
Sare hata kama ni mchana. Sare. You guys unaweza discover darkness during the day.
Yeah, yeah.
Ko like street inanga. Hainanga hata jua you guys.
Ikipitaga kikrok kutremka chini. Wachana nayo. Kikrok ndio mwisho. Hata duka za Wahindi. Ziko tu hapo kikrok na huko River Road. Wale wote wako huko. Wanauza tu spare za gari.
Yeah.
Na niraya za kawaida zina.
Kuuza simu hapo ni tricky. Mtu ananyang'anya na nunua hapo unanyang'anyiwa. Mtakuwa ni serious kabisa. Alafu tukimalizia pia kuna hii video iko na go round. Na hii video lazima tuseme hatuji context. Unajua? You get. Kuzinajua hizi vitu zote.
Context unknown.
The context is unknown, but kuna hii video inaonyesha raya za Kenya. Nikawa kale fulano nakimbia na Mchinese na nikawa namwambia Peter. Yeah, so sijui yeah,
lakini nimeona credible source hata imetaja the athletes.
Wapi? Nation.
Iconation.
Yeah.
Iconation. Yeah. Nation. Okay. Nation Facebook. I think at a Nation Twitter. Wamesema kuna investigation imeanza kuoneshana hizo raya. Sasa sijui kama watashikwa ama kutaendaje.
Yeah.
Ama mtu waga anafungwa juu crime kama hiyo sijaiona Kenya.
Hiyo ni match fixing you guy. Hiyo ni match fixing.
Unakuwa banned kabisa.
Lakini bado sinaweza kimbia marathon asikimbilie Kenya.
Ni timu gani sijui yafuta? Raya. Goalkeeper likalikuwa M-Pesa confirmed.
Hapa Kenya.
Zizi. Ilikuwa ni wapi? Nakumbuka raya hiyo ugola. Mwenye alikuwa amekula do ya match fixing. You get soft penalty jo ana dive the wrong way hadi anachapa post yaani ni athara tu yaani unaona tu iraya
imekula kitu
imekula kitu
no nachekia hapa Nation probe launched after Kenyan rappers appear to let Chinese competitor win marathon ilikuwa marathon gani jo
I think ni Beijing kwa yuka
Beijing.
Lakini najua Beijing unacheza. Mtapata tu mliambiwa tu pale kwa airport mkiingia. That mmoja wetu asiposhinda mtoki hapa. Hey, you going to our Chinese? Wa Chinese wachekagi. Mtambua tu ifo mimi nitaacha ushinde hiyo. Sitaki kujua hata.
Ni kama yeye lakini kuna ile kumezeshea. Si wangetafuta tu njia.
Ni kama mwende mkule hongo. Hata fadhali ajifanyishie ameumia.
Ni kama mwende mkule hongo. Kama mla wako kwa nini kwa organization. Si mko watatu hivi. There's fans missing. Alafu raya moja you guy. I took a job the following day.
You get ikitu. You get ikitu kumpaka jo CNN jo.
Yeah. Because CNN.
Suna chiki Chinese runner Hejie. Yeah jo. Alafu Hejie alikuwa nakimbia na Kenyans Robert Keter, Willy Mnangat, alafu na Ethiopian Dejene Haiku Bikila. Na watu waliacha ira ya ishinde. Hizi raya zilikuwa threatened you guys.
Walipewa do.
Na kawalika mtu chika. China kupati wagu ido. Na mbaga tu hapa wewe. Tarudi kwenyu na corona. Ama na si chida.
Unapele kwa kudishi nini wet market you
guys. Yeah, jo. Mwatu raina. Umepele kwa restaurant raime kujana nyoka. Naitengenezo wa dinner. Kwa like. Hii unajua nyoka ijanona vizuri sana. Wee kikukula ineza. You guys utaachia mchainisa ashinde. Wewe kwa cheki msa wa Ethiopia akaacha washinde wa Kenya wawili lazima ikuwejo Israel ilikuwa threatened acha nizitete
sido vile watu wanasema ni do
azilikuwa threatened yeah but kwa wana fikiria ni do
I mean naona ni do naona ni do because hawa Kenya walikuwa na bonga because wa Kenya unaweza tell ile melanin ya magoti vile imeweza unaweza tell walikuwa na bonga hapo hawa kale wawili juu mmoja ni kama alikuwa atakimbia mbio na nyingine wachana watu usijaribu kurukuru kwa chama paki nyuma kidogo alafu akaambia mche tu ruka mbele ruka mbele Chinese man ruka baka namuonesha the direction huo mzee hata alikuwa ametupa rada then kama ni mtu wa marathon
yule alikuwa anaenda finish the wrong place
yeah
one place kuna place
alikuwa anamalizia the wrong.
Si unajua kuna yenye inakuanga assigned for race. Na nyingine hizo for traffic. I think hata hizo raya. Zinafaa tu zishukuru. Hii raya kugongwa na ndai jo. Unajua alikuwa anaenda side ya traffic.
Alikuwa amelost.
Baka wana msignal.
Ibaka rudi. Ilimguza magoti.
Yaani licheki inamwambia.
Rudi kwa race.
Anamwambia, "Ituko bande hii. Nilete pale waje kwenda huko." Hii raya anakuja hii side. Ane sasa vile alikuja akakuja mahali penye nafaa kushindia. Wakatulia sasa kabisa. Ni kama wakimbi. Because huyu mchinku pia ana mbio. Unajua anamwachia lakini pia ana mbio.
Usizi raya unza try to imagine jo. Rivals na kuoga fit. Ndio hata ziweze kuenda na yeye at that pace. Because may reduce speed mbaya. Just go pale to like.
It's almost they were walking.
Yeah. Yeah. Doesn't akimbia. So as I think you mistake wali make. Hao wenyewe ndio walikuwa nafaa kupotea. Unajua tatu. Na ikakamseka kimbie. Alafu jo apotee jo. Si maybe wanakimbilia Guangzhou jo. Aanze kuenda Hebei. Unajua kuna place inaitwa Hebei. Kuna place inaitwa Hebei.
Waluzi ile nini zile marks za road
eh. Ile like ko like alafu ukiambwa ti umepotea kwa
ko Guangzhou you guy.
So the only thing we hope ni kale kamzee akatafuta. Yes, so ile mkishafika uko oh shit, that is Hebei. Let's go back to Guangzhou. Yeah.
Lakini sasa sijui nini ta happen wakirudi Kenya. Sijui kama watabambwa.
Amina za kitetea hivyo. I'll testify your honor. Niliguzwa makenda, nikaambua, unataka kuongea kichainisi. Nikasema hapana. As long as we keep your story consistent, blame China. Na afu iraya itashindaje kitu kaa hiyo. Aje pia zina raya zingine. Ati sasa iko proud ilishinda.
Alafu sangori ingine.
Walimpigia makofi. Leo wengi wakipigia makofi.
Sangori ingine yuka. Iraya mchaina vile alifika kwa hiyo. Alifika kwa hiyo nini. Finishing line. Vile ali cross. Izi raya zina mklapia.
Walimkongratulate. You can't congratulate.
Walimkongratulate you guy.
You know kuambia. It was the People's Republic of China. Okay. Pale, hizi raya ziliambua nyinyi. Nini mnafikia zilikuwa private? Mimi ni country screen.
Na ngoja kusikia kitu watasema wakifika Kenya. Juneza patara yeye miongo. Afadhali vile nimefika Kenya namna hii. Si nimewacha mambo ya marathon kabisa ile kitu nilichionea. Ile kitu nilichionea mle China. Nilibebwa kwa shule ya kung fu. Nikaona mtu anapiga msumari na mkono inaingia kwa mbao. Akaniuliza unataka nikutandike shingo. Nikamwambia nimekuachia metali. Marathon ni mingi dunia nimekuachia hiyo.
Adua mana guonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.